from TwinJams.com.
Jalali mwombe tuzima apa mapenzi salama na miani petu hekima tuje tuzae na wana kwangu wewe sadaka sadaka nye baraka nini tena nataka kwanza tumejipata Wezesha nikamata Nini tena unataka Ujue, bujua Obujue, bujua Ujulele, bujulele Ujue, bujua
Nambo sokani tena Robo tatu ya dunia maji Robo tatu yangu mimi wewe buju Nitaswali ntafuta uradi Nisome na dua usipigwe juju Buju 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 Marafiki, waga wanafiki Hawatabiriki, wanabadirika Buju, buju msiti msiti Buju mkwache vipi Kwa jeuri ipi, nitadhalilika Buju, buju we, buju we
Wamevunja koroma
Wamemaliza virogo na bado vimegoma Wamebaki kujisonya sonya
Bujue bujua Obujue bujua
from queenjams.com.